These feelings real, not magic. I used to see you in my dreams. Your beauty 10 over 10. It's you who I'm so glad.
Suna suna akanyama anakaya ya nasaka. Mkwano zuna kuagada manye toko tajevalipila. Wala itono miasasira. Shanguli na kwa chikambwe. Elinu njigenda bileta. Mkwena muta ulaba yo.
Kulabayo.